DJI.co.ke. Follow at DJI Kenya.
Me kani beat na ua. Me kani shash na dua. Me kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Me kani beat na ua. Me kani shash na dua. Me kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi siria. Chumwa narudi bila to be a sindila. PSG, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban, Ibra City shash. Chin, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, water guan. D, na wadigida waroro wakitikita.
Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Pressure kani manze amebeba, kani miti itabidi nimesareketepa. Sina pressure kani manzi na kemba, nina chuma ineza lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya, kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Dunda leo imeni bamba zo, niko na dema na madia bazo, amenitoa Kenya mo, anaishika. Ameraruwa mpaka shati ya manza kunilamba, ashadai acha. Acha kuacha, yo.
Naiwake, 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 naiwake.
Me kani beat na ua. Me kani shash na jua. Me kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Me kani beat na ua. Me kani shash na jua.
But the music we making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa to Naikamia, to most banner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Unaishiaje vi basic, nika kesho iko promise. Na kuna era si tesi, napenda album ya chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpeza usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akidai shopping twende overseas. Meka mna gani kubwa, let me show my keys. Nazieka juu ya meza wone emblem daddy. Nyashinski ndio stima wacha kenjen nani.
Keep talking, keep talking.
Kuna era si tesi, napenda album ya Isa. Kama patonge kwanza, nani atatupe mkwanja tulu. Hakuna kitu ya free joy katae kanya bulu. Style imenda shule, tuko high kama shule. Najua hapo ligosha, hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka, amka na asante. Fry yele ukonayo, acha kujikompea. Ule na mingi ndo anaongezewa juu yake. Kumtu alisemanga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking. Yeah, keep talking, keep talking.
Kikuko kicho kimejificha, sini kibicho, sini kenyewe kikuko kicho kimejificha, tuli kibicho. kuta. Na mamoli wangu wote sana penda kusi. Kutoka ngware hadi siku sushi na katuki. Kikilani, nishawasha kingine. Kwanza pedi sa kuingadi zinafatu ziele. Zikikam, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mepika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo.
Yeah, but like a simple star. Mama choka umemeza kungu. And it dimples when you smile. Minama nipachike rungu. Ila picha mbali kitumbua. Usije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Badia.
Show me what you got.
Say badia. Badia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink, come drive. Now why I take Uber, come your side, oh. Body they do me like say I billion. Making my money in billions. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty. Plenty guys they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got.
Show me what you got.
Utani.
Na watoto wa kario. Nyuma wana makario. Kario. Hey. Temeke na Kinondoni. Alala manzese na mwana nyamala mala. Viatu vipo fukoni. Napitaga pekwe amejilata ndala ndala.
Na wasikia machizwa na onda kamati. Wana data na vino dalo bad body. Ina bide jongeze newe big daddy. Yes I'm a big daddy. And I'm a poof daddy.
Ooh. Mama wende fire yo. Umekusanya kama kwaya yo. Wende number one desire girl. Wende michezo wende mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani. Wende mongela uwanja kitandani. Nikonyeshe vile meufanya mami. Sinaga utani.
Oh baby katika piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa namwaga manoti. Mananisha huwa mzungu. Unakapandisha uchizi hivyo. Kabinuka kama mbuzi kashikwa mapembe. Hasirada mkizi hizo. Furaha kwa mugu viki jido pembe. Na watoto wa kario. Nyuma wana makario. Kario. Hey. Temeke na Kinondoni. Alala manzese na mwana nyamala mala. Viatu vipo mfukoni. Napitaga pekwe nidila tandara nala.
It's Ghana. Ase kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akundisha kufish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slave queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, mashemu fake, nuksi, udada dek, mawifi, paka ma ex, mikosi, oya kanyaga.
kanyaga. Kamo nalichesa zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yep, kitaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Oh yeah, squeezy what you wanna talk money. So me kimu itaku posti
kanyaga.
Kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo wafuruga mipango, wase wa insta michambo. Eti baby ni unge bando uzushi, mashemu fake nuksi, kudada dek mawifi baka ma ex mikosi.
Oh ya
kanyaga, kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kamo nalichesa zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kitaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo, leo.
Tena wape nambari kama wao paka simu wako. Usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo, leo.
Tena wape nambari kama wao paka simu wako.
Asa timba, timba, timba,
timba.
Wanapo
timba, timba.
Wakula kushoto,
timba.
Kula kulia,
timba.
Asa timba, timba, timba,
timba.
Oya wahuni timba,
timba.
Oda sigele,
timba.
Chinda kabisa gele,
timba. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, kipe migemisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kapaka kama noga,
oh mama.
Nakapandizi za buko,
oh mama.
Nakapandisha boda boda,
oh mama.
Nakichoka kuchuma mboga,
oh mama.
Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, doza, keza shogoroza.
Kufa chali kama mende. Maria
Rose, goza, tungiline goza.
Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You mess my mind up, kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye toro,
toro, toro.
Sani pesa digi digi,
wash.
Miuno ya digi digi,
wash.
Funga kibinda mkwiji kwiji,
wash.
Nikunyonge kazigi zigi,
tete.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tunde tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
aya tunde tetema.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tunde tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Cut a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
Your power that I will never forget. Drop me your pin in our location. Stack your stories as simu. Me stack in my conversation. Stack. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late.
Nope.
This story najua well na relate. So katambe mkingili. Sote tu participate.
Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige nipige kama gym tuko tizi, nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Be a selfie, baby, now my lover.
Be a selfie,
number one lover.
Be a selfie,
baby, now my lover.
Be a selfie,
number one lover.
Maisha ni mojo atan bambisho na semu kosa. Wacha ni akikishe, young wala msi, kijana na PD. Usiji ni mecha ufo, usiji GZ. Leo ni leo, fiatilie, jipigie kifua, chaminie. Chukua selfie, mtu wangu we tesa, kwanzi angolia juu, inaweza.
The best life, you won't touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunenda from titi mtiti all along. Nime notice your form, miko fiti tumebond. Sa tunengia zone, utishike isha go down. Kwa DM lo perform, no mimi ya.
Mimi na my lover.
Selfie,
number one lover.
Selfie,
baby, now my lover.
Selfie,
number one lover.
Like mango, sweet.
Sio ni sawa na una vision. Macho zimefokasi allowance, una sit on. Suna jonga nopazia, siati nkona mission. Apengine ni nao, nasi hapa ndo na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Ushachukua self, you go ready now, it's on. You know you the okay, one of me.
You must look at my face, you love it, oh, yeah. You must look at my face, oh, yeah.
Hey, money.
It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. It is my wine slow for me. With your big back, boom, play for me. It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. It is my wine slow for me. With your big back, boom, play for me.
Rolly, rolly, yeah, rolly, rolly, yeah. Rolly, 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 rolly,
rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly, rolly. Your big booty make me mad, oh. I'm a bad boy from Niger Delta. Well, you know I see the go. When you come around, say the girl the answer. Say the baby, the wine is slow.
Hey, you must look at my face. All my ladies say, hey, you must look at my face, so
I.
Hey, you must look at my face. Anytime I see you, something go the race. Hey, you must look at my face, so I. It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. It is my wine slow for me. With your big back, boom, play for me. It is my wine, wine for me. It is my bend, bend for me. It is my wine slow for me. With your big back, boom, play for me.
It's true, and I feel the same way. How can we not? Baby, on the cool holiday, I will die for you. I swear, who see this right now?
Vimelele,
oh, I know bigger.
Kelelelele,
empty Gucci fan.
Vimelele,
cause this is how it always. Oh, baby.
Vimelele,
when it turn to ira.
Kelelelele,
oh, no, no, go, baby.
Vimelele,
cause this is how it always. And I want them to know,
oh yeah, hey, hey, you're the one that love.
Want them to know,
hey, hey, the one I want.
I want them to know,
baby, hey, hey,
oh,
you're the one that love. Hey, hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little kupa mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me I want to see. A little kupa mama. Yeah, Benzi ni shere, Benzi pia vita. Tugombane patanyo siri yetu ya ndani. Eh, aga na pombe stare,
vitu vya kupita, hasa visikuchanganya ukanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance,
iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula, emergency,
emergency.
Oh Marina, moyo wangu mwenzako mi mwepesi, isije kufa kwa mapresha ufungwa, iweke asa usitishwe naya. Oh, anapiga eti kujifanya kwa sisi ya watowezi. Oh baby, anekantaira unoknoko baby, kwa sisi ya watowezi. And I want them to know,
oh yeah, hey, you're the one I love,
one in the know,
hey, I want them to know,
baby, yeah.
Oh my, you're the one I love,
I'm upenda sana,
hey, the one I want to.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down baby, show me you want to see.
I let you go by mama.
I saw one baby, drop it down baby, show me you want to see.
Zibaa shamba, umemvimbisha kichwa nchaji mekitananga. Soma picha picha wazi umejipanga, haupendi ficha ficha mzazi nimesanda. Haunuzi mbuzi kwa gunia, haunimie ujuzi umenzidia. We mami fundi unanjulia, hautuli nkawa na gundi unanpatia.
Hakika umenifaa, siwezi pia
again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh I, oh I.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema now,
oh,
what they say,
oh,
utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha, hukundani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize, nani kachiwa buchi. Leo, kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kitabu na pata chimbika leo.
Yeah, yeah.
Mama sita, take a picture, tunakikisha leo.
Leo,
Jana, pretty African Dominicana, mtoto mzuri wezikana. Next to her is Selena, tulipata na ba after dinner, na beste ya Rihanna, koniko kitu cha maana.
tuanzidisha.
Madibala na zinyamani kani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza doko. Zikibundi zikinyanya zipeleka soko. Nando tapo machapomba ketowe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na nopo na piga goto. San pigwa rano kupaka na joto.
Banana, mi na ayo bas tunabakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iko ready imestedi nani.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ringi nani ya goro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda. Miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina teki ya mayengu na rieng. Nazi tuna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
mboka. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda. Miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Na sio ni kosa tupo si stress. Kama rain ikisha basi unipe. Na jua ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah na sio ni kosa tupo si stress. Kama rain ikisha basi unipe. Na jua ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma.
Na mukia niko insta. Tupa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu. Ako dance wa mebeba. Ona uyu. Ako japa na mabella. Ona uyu. Kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza. Twende dada blanda.
Na sioni cause I'm super si stress. Kama rain ikisha basi unipe. Na juwe ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. sio likosa msupo si stress. Kama rene tisha basi unipe. Na jewelry diva last but he spend. Andana ni mita Mr. Bagay. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma pale Instagram be. Bena benda sani zoma yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma.
Muziki cheza bass na matreble. Cheza muziki for the fans to co-able. Kwenye stations warazi kwenye cable. Play KE music apana for a nation. Turn up muziki cheza bass na matreble. This is the high time to reverse the table. Anza mimi na wewe no more conversation. Play KE music apana for a nation. Tuko na maori, party na mashori. Yale na mabresh mandi dancing in hori. Gaji kwenye pori, jaba na mastori. Gala your friends and my friends to the party. Wanasumaga kuna gama talanta uku ghetto. Mina represent the every get to you to go get my go. Blast Kenya music like dynamite. And fight get to you, this is your time. Turn up the music, get the speakers ignite. And fire, we burn them, we burn them, we shine. See to pig em, makelele. See to pig em, makelele. See to pig em, makelele.
Rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Put it back, back, back.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayy, so when me spitty party with it, maybe gala get with it. Spitty party with it, maybe gala get. When me spitty party with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, lots of trouble, why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, down, but I can't tip it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild, little heads to the face. Step London and mid on edges. Is this?
All I wanna do is just flex.
Bye.
Big body thing, have sex. No phone calls, just text. Hey, rude boy, mine at the crest. Why flex with the bass? Flex with the bass. Flex with the bass. Y'all flex with the bass. When I bubble with the bass. Bubble with the bass. Y'all bubble with the bass. Bubble with the bass. Shut down ting when we pull up. Bougie club flex with my hood up. You done know that I grind daily. Now all of the gallon wanna link up. Stephanie, Beverly, Melanie. I see they wanna try and get the best of me. I see they wanna play with my energy. I'm a survivor, maybe you're my destiny. All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text. Hey, rude boy, mine at the crest. Why flex with the bass? Flex with the bass. Flex with the bass. Y'all flex with the bass. When I bubble with the bass. Bubble with the bass. Y'all bubble with the bass. Bubble with the bass.
Big!
Conde boy.
They call me Burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da 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 da. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jaga jaga. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. Now see if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. When I'm boy, I just take it last year. One up, I got one pack, I want Anita. Answer. Now see if you walk on my pants, no man. One up, I got one pack, I want Anita. Answer. On the boy, I just take it last year. One up, I got one pack, I want Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey, hey, hey. Onyesha ulivofunzwa. Go down baby.
Ainuka.
Give it to them.
ban. Even sinura sepetu, amani mwite jina gan. Hey, baby girl your body killer. Mwendo kama caterpillar. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweetie vanilla. She the best in my mind. Oh, oh, oh. Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondon. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuon. Aje
Ainama
Mama
Ainuka.
Baby short time
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Oh ya badem, toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Haja
Ainama
Mama
Ainuka.
Baby short time
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Ana bongela nuni, akitembea, mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Ana godati shamba donga, na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona, mpaka uonge majero jero. Toto high class, nele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu toto kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kiboko, kiboko yeah.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakumumba. Unateketea viloko lipla zvanku kate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani oni ita OG. Nataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni awa Nairobi. Na jinsi na voli kidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sari ni chibi chibi. Hey, jio ready to shanokiana. Lenga uyu boy ata mutiana. When kiboko tunaeza sosiana. So go ahead and bust it down for Tiana. Hey, wendo kiboko. Kuja international, toka local. I'm the hottest rapper right now for Soko. And which two bad boys sing Soto. Oh lord, you entice me. And me backing down so unlikely. No side chick, I'll make you my wifey. Masa uti VP, they can't do it like me.
Unavyo katika, shiro. Kuma ulivyo shona, doro. Nikikupata, magodoro.
Kiboko.
Unavyo katika, shiro. Kuma ulivyo shona, doro. Nikikupata, magodoro.
Kiboko.
Yeah, yeah. Yani kiboko. Sijamuona kama, yeah, yeah, yeah. Yani kiboko. Sijamuona kama, yeah, 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 yeah. Yani kiboko. Sijamuona kama, yeah, yeah, yeah.
Yeah, this is what I've got. kaputa Signora mia moon My mama sita
Katoto bisi kuti kuti Madriti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madriti twiti Speedy mia misi fungi begi Tuki chiki chiki
Uwe mama
Pepepe Pepepe Pepepe
Pepepe ukinama
Pepepe Pepepe Pepepe
Uwe mama
Pepepe Pepepe
Ipepete ukichutama
Ipepete, ipepete, ipepete
Kenyango, kenyango ya Ipepete, ipepete Ipepete, ipepete Ipepete, ipepete Ipepete, ipepete
Kwa kufikisha hagi na potaka Basi ongeza manchonjo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way gali kwa midadi
You tangi tangi yo
Fundi wako wa mapesi chumbani Niko gele kamsumari
Kwa nyundo ya kome
Nisukushire kausukani
drive me loco
Katoto bisi kuti kuti Madriti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madriti twiti Speedy mia misi fungi begi Tuki chiki chiki
Hey mama
Pepepe Pepepe Pepepe
Pepepe ukinama
Pepepe Pepepe Pepepe
Wewe mama
Pepepe Pepepe Pepepe
Pepepe ukichutama
Pepepe Pepepe
Kenyango kenyango ya Pepepe Pepepe
Pepepe
Pepepe Pepepe Pepepe
Pepepe
Pepepe Pepepe
Akatika katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika katika na ingo manoma Pepepe Na ingo manoma Akatika katika na ingo manoma Pepepe Na ingo manoma
Your love. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. So you fire me, got a part of you. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet Waiting me down, nothing I can do for my baby My shawty, you did it my baby
Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you
Waiting me down, nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet Waiting me down, nothing I can do for my baby My shawty, you did it, my baby
What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, girl Cause I like the way you back it up, the way you go down low And that's the reason they be hating on you, what Baby, you the baddest Step on the dance floor and show you madness I'll be a king, you be my real earnest Shut up at the girl, damn, you are the flawless Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you Oh, no, no Yo, boy, boy, day.
Yeah.
love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nyanguke, naombo niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Oh my baby on a replay. You my baby, some dancing shoes. Oh my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh, oh ready your love.
Kudekeza kama mkono, furaha na kuridhia. Nafugeuka moto, machozi melia. Mwembamba mwingine, mwenye pesa kama Dangote. Naweza nijali msingi, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo so kupenda asha na nai, ne kupenda penda na nai. Mambo sesi ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole,
asa inama, ne kupenda mungongo.
Oh, oh, mungongo.
Toya inama,
inama baby.
Wazi penda mungongo,
mungongo.
Asa inama,
inama baby.
Penda mungongo.
Kama tungi limekosa,
toya inama, wazi penda mungongo.
Toujours l'amour est banda kane femo babizu. Kalemba kadoba jotem tout le temps. Mawele kawapi bebe na naza présente. Souziele kawapi chéri na nazalie. Dango nyoso be la kanga jotem. Baro baba zika u, baro baba zika u ngana kole mbete. Baro baba zika u, baro baba zika u ngana kole mbete. Chéri na naza kito. Bena naza yelengito, bena naza kitoko, bena naza yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Asa inama,
oh 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 oh, nakupe na muto.
Oya inama,
ala inama,
bena
bebe na ngali.
Asa inama,
nale la yo.
Nionyesho na nyonga je.
Nyonga, nyonga kibasike. Nyonga, akibasike. Nyonga, kama kibasike.
Akiuno kifanye pendeli.
Nyonga, nyonga kibasike. Nyonga, akibasike.
Nyonga,
kama kibasike.
Nakupenda mutoko.
Nyonga, nyonga kibasike. Nyonga, akibasike. Nyonga, kama kibasike.
Ya kucheza kagomba la kashikwa mendani.
Anaisha, anaisha.
Ebiaza kitonga kachanga nyana nyagi.
Analisha, analisha.
Yuko kwi.
Analisha, analisha.
Shila nina.
Analisha.